wale wote wa ofisini, sehemu za mapokezi, saluni na sehemu zingine za kazi.
DJ Schwartz on 98.4 Capital FM.
Kwani ukimkarimu mtu utapungukiwa nini? Kwa wale wa kubabaika wanaona watu waupe kama Mungu. Freak ambazi fute, mnaboa sana, mnaboa sana. CMB, ECT, Homeboys, kama PPAY anzisha yo. Kwanza starabu ni kitu cha bure, kwa wewe uliye kwenda na usiye kwenda shule. Kunyamaza nimeshindwa, nimeamua kusema baada kuona kuna mambo ambayo yanankera sana. Kama kwenye mapenzi uliwahi kuacha kwenye matasa, DJ ya kila anayekutaka unamkataa. Kila mtu ni tapeli wa mapenzi, wapole wa kweli na wapole wa shenzi. Inategemea na mtu, sikira unayemwona kimavazi na mdharau tu. Na watu wako safi tu, alafu wako simple tu. Kwani mavazi kuvaa ni uamuzi wa mtu. Jaribu hii, kavaa ndana na mzungu kavaa ndana. Mwongozana teri kubwa yatapita wote pigwa mkwara. Ina news kichizi afina nkera, tabia kunyenyekea mtu kwa sabi ya kara. Inategemea na mtu, sio na mwamini tu. Inategemea na mtu, sio na mdharau tu. Wata kama yuko vip, mwenyesho starabu tu. Fikra mbazi fute. Inategemea na mtu, sio na mwamini tu. Inategemea na mtu, sio na mdharau tu. Wata kama yuko vip, mwenyesho starabu tu. Fikra mbazi fute. Sio kwa kuwa na mali basa na mapenza kweli, kute ndo na kupa tiketi ya kuliona kabuli. Chunga sana, usikonfem kwa macho tu. Kaa chonjo sana, usije acho macho tu. Wengi ukiangalia na sura za kuvutia, ila ukuta angazao vencha nyozo kazumia. Mwenye jeans amini, mwenye suit ndo mwizi. Mjime simpone munge ya jiwa muwazi. Kuishi na watu squeeze bongo kichwani. Mamba kwa kinyume na jiweza tako means. Chala kikubali mapema, usifikirie vibaya. Ni uamuzo mtu na kupenda kute si malaya. Kuna makaba na jifanya mwagumu. Wote dhanu mepata kumbe mzee unajukumu. Kwa jinsu anavo akizubawa na kusebu. Utazo wakichecho kizani mepata mtoja date. Inategemea na mtu, sio na mwamini tu. Inategemea na mtu, sio na mdharau tu. Wata kama yuko vip, mwenyesho starabu tu. Fikra basi fute. Inategemea na mtu, sio na mwamini tu. Inategemea na mtu, sio na mdharau tu. Wata kama yuko vip, mwenyesho starabu tu. Coast to coast, got the most, that's why we boast. Coast to coast, Kisumu to Mombasa. Kakilo tatu za bomba rani za NASA.
It doesn't get any better than this. DJ Schwartz 98.4 Capital FM. In the mix with DJ Schwartz.
Nina manga, ni special shamba. Wangapi wanataka? Kitaka utapata. Za petu zinabamba kama gomba na taska. Chakula ni kitamu, ugopa niongeza ladha. Lakini mbona wachuki ijapo kwa unijui? Lakini mbona niamini, beshte amini, amini. Leto baga Kiswahili, wagi wawili wawili. Beshi kutoka makini, kakawa ida mbili mbili. Vile ya stahili, tendelea kuroga ye na mimi. Inye wadhi walio chizi kama sisi. Kutoka Kisumu to Nairobi, Mombasa, kwa Malizi ya Malindi. Coast to coast, Kisumu to Mombasa. Kakilo tatu za bomba rani za NASA. Town to town, Nairobi to Namanga. Tresha shamba kahabi Namanga. Coast to coast, Kisumu to Mombasa. Kakilo tatu za bomba rani za NASA. Town to town, Nairobi to Namanga. Tresha shamba kahabi Namanga.
Nikote VM, 8 PM. Nikisikiza, nimefika Baisa. DJ play for them. Kama ham to you, we log on smoothbrothers.com. Manga wamie kuchizi sisi hatu nindom. Tumefika, tuta change game. My MCs watatanga nikiwa Luga, tamu kama maswali mamanzi wanauliza. Na sisi ni kama nani unatikuwa nima. Kama pesa ama deni tunawalipa. Kama chakula tunawalisha mpaka washiba. Kisha wakisha maliza ni vijuno twashika na kukatika kabisa. Tunawafungua kama gangsta tuza bills. Na tunawapa luga mpaka wanasintia. Na nyumbani ndiyo tunamalizia. Fungeni milango tumesha ingia.
Coast to coast, Kisumu to Mombasa. Kakilo tatu za bomba rani za NASA. Town to town, Nairobi to Namanga. Kweshe shamba kahabi Namanga. Coast to coast, Kisumu to Mombasa. Kakilo tatu za bomba rani za NASA. Town to town, Nairobi to Namanga. Kweshe shamba
kahabi Namanga. DJ Schwartz on 98.4 Capital FM.
J-O, nani ya bicha play mode. No haters can't stop me now. Nikiwa hewa kero na tech now. Jugini hip hop beat.
make your dick drop. Coral girl, I ain't take me straight to the TikTok. Slow down, yo, listen to my flow now. Pop the bottle up again, yo, so bring it back now. Westi yuki fika tu masalamu. Kauna hamu basi weshika kalamu. Na make sure ni ya nike kwa karamu. Juk tuko pamoja tu kama damu. Misiku wizi ni na roll na click yangu. Watakani muziki si uzi moju wangu. Tia alisema you don't know him. Wete kubali kumbali juu hauli juu we yeah. Salutations can be a mao mao ni medelewa na muziki ya tafsiri fanya mambo. My creation ni ya kila mtu in the nation. Everybody, every population. Watu wanashangana huyu kijana. Awate kuroga kafukuze wasichana. I like girls, like ladies, like women. Like dark too, we see sexy and nice women. Sisi rimini fisi mademu ni kwachu. Lakini ngomani addictive kambachu. Anza gari na ukanya nge mafuta. Lakini tunga usikagunge ukuta. Take money, money, take money, money, money. Pass to the beat with top money, money. Miniko 18, high esteem. Staki kuwamini cause this is like a dream, yeah. Sani metoka California, ayy. Mtu ya wase, mji wa genge. Dark money is a new kid in town. So east at the west, everybody get down. Kengu mina kubamba vibes, you got tickets. Kengu mina kubamba vibes, you got tickets. Wata wata kujia, mambo roja pa prata nukia. EMO, na bado the song. The heat from the street, by the dragon, your dog.
DJ Schwarz on 98.4 Capital FM.
What you been wanting? Another song to keep your jumping.
One hit will always lead to another with DJ Schwarz.
EMO, now bottle the song. The heat from this beat by the dread in your thong. Now bottle. Make you dance all night long. Now bottle. I come with you until my drop show. Now bottle. Do your bones down to your soul.
Jiwango makama hizi zinabidi kavile bra. Lazima ibebe bra mtiti ama ni vipi. Sounds like chingi lakini kwa Kiswahili. Know that I like that brick city. Move to this beat till your body feels itchy. Teaching ya sani, pinky galani. We play hiyo ngoma tuichunishe kwa gari. Inje ya bandari, basket ya mandazi. Tukizi teremusha na masache za safari. Na bado, ini ya kila siku kama chai ya fahari. Kali sana ongeza emoni kasukari. Na bado, ushai cheki msefuko laki. Dance now, my crotch paralyzed in the arms. Gonna make it clap. A new sound wave straight off the G club. Set your up, your body can be heard by the depth.
EMO, now bottle the song. The heat from his beat, but the dread in your thong. Now bottle, make you dance all night long. Now bottle, I know what you want to watch our show. Now bottle, move your bones down to your soul. N-A-B-A-G-O. EMO, now bottle the song. The heat from his beat, but the dread in your thong. Now bottle.
Two better recognize this MC, no. How to make you move and to bounce to my flow. We like him big, kilo talk to your cargo. This beat can make you block, you grow an afro. Lazima mjue jina ni EMO, bro. Nangoma yenyewe ni na bar dojo. Eka kero chini step to this dance flow. Cause this compadre is set to explode.
EMO, now bottle the song. The heat from the speed by the dread in your thong. Now bottle, make your dance so now.
It doesn't get any better than this. DJ Schwarz.
Come, baby. upate true love na masham sham. Stop mene wapena na penda we want to. Ukiona wanaleta uchochezi, awana ni anjema kama vipechana na hao. Blam blam, wacha wana ham. Fanya na ume mama ya wakata steam. Ikibidi vyo, nipe mambo ni date. Nikupe yangu wa dimu, njo nikupe. Nipe nikupe, batu pate. Jopate mambo matam toka kwangu. Nipe nikupe, batu pate. Jopate mambo matam toka kwangu. Nipe nikupe, batu pate. Jopate mambo matam toka kwangu. Nipe nikupe, raha tupate. Jopate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe na raha tupate. Njosogea karibu nikupe mate baby. Nataka uwe mawane nole. Kila napukana kuwaza tu. Shore, believe me, kwako wewe nimedata. Najua kwangu mimi hata wewe umenata. Anza kukata, kukata the catwalk. I like the way you smile, your lips, the way you talk. Napenda unavu shake behind, this ain't a joke.
So wacha nikupe mapenzi teli.
Na wenye wivu wajinyonge.
Wacha nikupe rampa kache.
Mimi na wewe tu maisha milele.
So wacha nikupe mapenzi teli.
Na wenye wivu wajinyonge.
So wacha nikupe, wacha nikupe. Nipe nikupe ratu pate. Jopate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe ratu pate. Jopate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe ratu pate. Jopate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe raha tupate. Jopate mambo madam toka.
Napenda penda sana moja.
DJ Schwarz on 98.4 Capital FM. 98.4 Capital FM. In the mix with DJ Schwarz.
Nirembo sana.
Mamos excitement, hata kwa movement hai. Ganda ikuma kena, koshi ma love maker. Ma caretaker, ma heart taker. Na matwa huga, if we talk about. Koshi ma filament, mamos excitement, hata kwa movement ha.
Napenda penda,
nani?
Misana moja,
misana moja.
Nati nalake,
nani?
Nimrembo sana,
nimrembo sana.
Ladies and gentlemen,
this is the sound of the
company.
I'm gonna share.
It doesn't get any better than this. DJ Schwarz.
Tunafanya sister yako aruke fans. Batman counting at the place. Mustafa kwenye blends. Nevertheless, just in case you never know, niko fresh. Kuliza huyu muhindi nilipata HIV test. So, tumera piari hee.
Yes, 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 yes.
Tumera piari hee.
Yes, 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 yes.
Tumera piari hee.
Live it to the walls, take it by force. Bad man, are we dangerous? Live it to the walls, are we take it by force? Bad man,
okay.
So, you want to let the sleeping dogs lie. Let yourself fight, are we living our fight?
Yes, yes.
Get yourself some love, are we capital? Bad man, are we rise? Anyway,
the grip on MCs, with my rap skills, brother, please, you know my steez. Mean and speech, wars on the spot to make you bleed. Bleed like you ask monkey bees with this. Bad man, come beside for you to have to bleed with this. Indian girl on the hook is that for you to kill. Masterpiece, any who can do without this. And tell me if you do, then you're going down, down, down. Let me go, so going down.
Tumefika, wanajipa, tuko freshi. Bila kuliza, tunawapa tu, wanakatika tu. Tunawapa tu, wanakatika tu. Tumefika, wanajipa, tuko freshi. Bila kuliza, tunawapa tu, wanakatika tu. Tunawapa tu, wanakatika tu.
Mambio, mambio, za bila wana ikulumuka, kulumuka, siku pangalaya, yeah. Aku mabanzo fika, kika, kima, kina museka, hii. Manda, mandi, mando, mandu, ya chikidi, ya chikidi, ya chikidi, ya chikidi, ya
antikidi.
Young Bobat Campina Studio,
Studio.
Young Bobat Campina Studio,
Studio.
Ooh, ooh. Atene ka flow.
So,
naipenda
Toma.
Ooh, ooh. Atene ka flow.
So,
mi naipenda
Adansi leide kataki uno.
Sasa twen tukicheza ngoma. Baby kataki uno. Sasa twen tukicheza ngoma.
Nimetry kumanga chevra kilo 50 na sinoni. Nikaishi ndani ya gym for 2 years of easy show me. Hawoni, ni BMC kwa microphone. Nabaga kutikati hadi 6 in the morning. Tuhini legacy, ya nini uwe na jealousy. Suniate niende club, nishike bia nivute embassy. La hama sunji wakipandre. Wanipe hugs, red kisses, nichukiwe na ama hangre. Zino the blues guys have done grey. Manake Ibrahim Manuel is taking over this year, yeah. Now your blues guys have done grey. Manake Batman can be taking over this year, yeah.
Tumefika, wanajipa. Tuko freshi, bila kuliza, tunawapa tu, wanakatika tu, tunawapa tu, wanakatika tu. Tumefika, wanajipa, tuko freshi, bila kuliza, tunawapa tu,
wanakatika tu. DJ Swords on 98.4, Capital FM. Capital FM, in the mix with DJ Swords.
Vile kali, na leta flow for sure Joe, na sita choka. Nani yule African bomzi, na leta rhymes paka vicho vya toboka. Yani, skiza hewa vile kali, na leta flow for sure Joe, na sita choka.
Tukate, kate, kate. Tukate, ruke, tushuke. Tukate, kate, kate. Tushuke, shuke, tushuke. Tukate, kate, kate.
DJ Schwartz, exactly what the doctor ordered.
Nairobi City. Bamta kila sana kila wiki. Wanyuliza bamzi tupe muziki. Nimepoa miaka mbili sa mambo vipi. Haujui bamzi hustinka nyuki. Ni nani ni yule African bamzi. Na leta rhymes waka vichwa vya toboka. Yani skiza hewa vile kali. Na leta flow for sure Joe na sita choka. Nani yule African bamzi. Na leta rhymes waka vichwa vya toboka. Yani skiza hewa vile kali. Now let the flow for sure, Joe, na sita choka.
Ooh, tukate, kate, kate. Ooh, tukate, ruke, shuke. Ooh, tukate, kate, kate. Ooh, tushuke, shuke, shuke. Ooh, tukate, kate, kate. Ooh, tukate, ruke, shuke. Ooh, tukate, kate, kate. Ooh,
ni kwa sababu yako. Manzi yangu sasa amekuwa
DJ Shores, exactly what the doctor ordered.
So nikadecide kumpa roho yangu. Ni kwa sababu yako. Manzi yangu sasa amekuwa wako. Nilidhani mimi ni beste yako. Lakini umenikatia videli sio wako. Si kwa sababu yangu. Manzi chikidiwa kwa lilomba stilo zangu. Nikamtak lakini wapi she was hard to go. So nikadecide kumpa roho yangu. Kota kwanza, sata mdomo, nyamaza kwanza. Jigi bado tuku stanza, ile ya kwanza. Na ukizidi kunijamisha usiku, watakulaza. Unezaje kunislice demi yangu yule Natasha.
Hey, hey, niaje kize, tuliza joto. Why you mad like us, man? Powesha moto. What makes you think that a dog like me can be such a nyangao, man? I wasn't gonna eat you, meow.
Hey, umeza how? Nani alinishow madharau? Wena ex wangu, nani ya bedu nyangu? Juu ya bedu yangu, mkigeri na kutafua shit zangu.
Okay, wacha tu have a man talk. Kata kama ni we, usaviwe jiva kwa plate. Uta go ahead kuhawk, ama uta explore the fuck Joe. There's a difference between kuhanya na kuhanya Joe. Hello?
Ni kwa sababu yako, manzi yangu sasa amekuwa wako. Nilidhani mimi ni beste yako, lakini umenikatia videli sio wako.
Si kwa sababu yangu, manze chikidi wako alilomba stilo zangu. Nika mtak, lakini wapi she was hard to go. So nika decide kumpa roho yangu.
Ni kwa sababu yako, manzi yangu sasa amekuwa wako. Nilidhani mimi ni beste yako, lakini umenikatia videli sio wako.
Si kwa sababu yangu. roho yangu. Manze brain yangu imefika position ya kulose direction. Nasikia ni kushike mashati ni kushe toka kule tu kwa mabati. Ni kuflate kacha party unezaje manzi yangu kasa maki. Unanego vita
shika, shika.
Okay, so una pretend that you may forget. Ile notorious ago lidu na sister angu Juliet. And yet ukamchukulia to be just a one night stand.
Mina sister ako tulikuwa under influence ya mwako. Sifa ako respect zangu zote zilikuwa ni wako. Unafaa ku understand manzi ni manzi yawe sister ako anti yako. Lakini si manzi wako.
Just like you said manzi ni ma ni manzi. Na kuchagua manzi ni kama mkulima kuchagua jembe. So pia manzi yako mili nchukulia kafo kwa jembe. Ni aje kizee wangu rakai siyo ni nafanyo mefembe.
Kwa sababu yako manzi yangu sasa amekuwa wako. Nilidhani mimi ni beste yako. Lakini umenikate videli siyo wako.
Si kwa sababu yangu manze chikidi wako nilipa stilo zangu. Nika mtako kini wako. She was hard to go. So hivyo kusetu kwa roho yako.
Chiki msani ifane Mbeta na
in the mix with DJ Schwartz. Kick back, relax, and enjoy this mix by DJ Schwartz.
Mini tababi, hajui mini nani. Nibuti alipata na shit, mavibari. Si story na kirende na si story na vipaji. Na mi, stop sare na act kisara kasi. Njaro za kipanke, monita fal. Pantera akisikia mazebeste karada. Nchata nuliwa kivako unanisaka. Na kidaga, jiusha tu parada. Mini gangsta njaro isiku enjoy. Bona kama shore we act kama boy. Vako yako ipandisi Ipandisi njaro yako ipandisi. Kirende yako ipandisi Bebe bamawe miniko file niko. Usha mesa miniga, usha washa chiko. Yani nare, yani jiflane. Asha piti wanagare. Fuka hii upande side ya Westy. Bitisho ni utani side ya Westy. Westy kwa maboy wa visanga. Mtashanga ama dasha kwa vibanda. Mtashanga
Cheki msani ifane. Ambeleta nare. Na msalaba. Na misu mare. Cheki msani ifane. Ambeleta nare.
Nimewaka G Kiraka, saa ni mafuaka bado pia ni nataka. Nipe katha, saa tisa ni getha. Madasha zina waka walhamdulillahi. Nikansai shore usifilsha. Mambo ni kuchemka na mini na feel ha. Nimekam kwenye track kuchapua pavilina. Katai ya kenani motapua. Cheki mbua inanyesha dub dub. Cheki thugs na mahanis wakibomb in the club. Jisheki we, umengara kaki we. Umewakilisha, umeshika gaji we. Mina dunda, mtu akanigusa. Mtu amekutwa, mtu amekufa. Jua mina the west ni maumbwa. Vicho mbaya, ukuta, tumeruka. Unabuda, jia huna. Utarusha, jia uta. Coalition ni manostas takupata. Hadi mwili yako ni kambi kuzabasha.
Cheki msani ifane. Ambeleta nare. Msalaba. Misumare.
Cheki msani ifane.
All over the world.
In the mix with DJ Schwartz. DJ Schwartz on 98.4 Capital FM.
We moving from the soil of the mother. Too black, too strong. Somebody hold me cause we really about to hurt this. From NYC to Dandara. I be soaring from the eagle, fully legal with my eye on the saddle. Robot.
Eye on the sparrow, ear to the street, Africa source. Face to face, the rock or death. Can't contest for J una best. Came to set the East African standards. The digital flowers on the land of actors, counties. From the New York streets, I'm a broke and don't be bandits. My spits in a bitch, peace, bitch, kids.
All over the world.
Go this M
Kose saki shaka mnajua vita Revolution inanuka yeah. Natazama vitana wanakazana kulusa aroma ya peace kuna Kuma za war na cold warmer Tajiri wanasema tuna sense of humor no more Tukipanda kizi mbilimba za economy slow more Tumelia for long for his song Tuko right, wako wrong, wako left, tuko right Tofauti ya daylight na night
Tofauti ya daylight na night You can't touch the bone marrow Just too deep in the straight, too wide, fold and narrow Got laptop, we'll travel, international now Peep the delegation, representing many nations Standing for our liberation, flip the globalization With the libation for the worldwide demonstration Hip-hop's universal and we're taking it And we're taking it all over the world Like the Bible quote, scriptures of survival, touching masses upon arrival.
Hip hop is vital.
Throw your fist in the air, worldwide, up in here, represent your sphere.
Hip hop is global.
We roll the dick like the Bible quote, scriptures of survival, touching masses upon arrival.
Hip hop is crucial.
Throw your fist in the air, worldwide, up in here, represent your sphere.
Hip hop's universal.
I can organize, disorganize. So really no wonder, kilami planda. Mickey watch the world, Iki Ruli wanna all gun. By the name of United Nations, organized enough to start organizations. All mama, all in the lessons, revolution.
Washa radio, ashe ashe ni jipate kwa sanctuary flani FM Sikiboni weka CD ya mauma uko Flani, nife tuwe kichwa, mziki nifikishe mpaka chest taki kusikia Mbiza fed
All over the world
Wars on 98.4 Capital FM. Jona shindwa bada nimefanya nini Hapana kuna kitu munataka nini Ndiyo maana mnafuata mimi Kusikia hiyo wapande ya kasema hivi Kusikia hiyo wapande ya kasema hivi
Tunapenda zote Nyama ya ngombe Ugali kachumbari Li watu wasikonde Tunapenda zote
Mini mekoma Leo homa kuna dishi tumbocha megoma Sipashi ndapita tuka waida ponya machoma Si unaona squeezy dubi zonga menona Sambo na nikonde kuna mali minaponda Waita, mamba, bili mbili baridi Kabla hiyo kilo ya stegi na marafiki Kata kachumbari na nyanya za marikiti Mishika kifiki hadi na sanya vijiti Matuti pika wana mini na bibiriti Kwenda choni tisaidie hakuna tipi Kurudi na kuta nimesha nyanganyo kiti Lipe nisiti nilipe choni nijikate Kuna pati nimealikwa sakini hati Chungu na mamanze, kero na manyake, manyake, babake, manake hey.
Tunapenda zote, nyama ya ngombe, ugali, kachumbari, li watu wasikonde hey. Tunapenda zote, nyama ya ngombe, ugali, kachumbari, li watu wasikonde
Beat me fat, kama blaze Ama kama sukuma wiki na mayonnaise Ama kama Lydia Bura na Victor Kwa kingia kwa gari pamoja Hey, hey, oh no But anyway, ini ya wa K-E-N-Y-A Na wale wa Kenya wako California hey. Karawa kisikia hii anaangusha hey, K-E Sia tujalie, tumetoka mbalie Tafadhalie, pasta kafasie Watu wakati K kama wanatie Nataka party kama leo ni birthday Ama ni ajewe, sikichikachike Isi ni kali kazi le magadiga Wanga zinaona mpaka uko mandania Kuoza kaleka, ye mkako pale na Anatingisha tingisha vitu kathalika Hoba sikia hii uko ndani ya Vatican Miano Batman, miama na African Na kwa wale MCs wote ambaye wanaroga Wacheni kutumia duka beat moja yeah. This guy
kabukada,
kabukadis, kabukada, kabukadis, kabukada, kabukadis, kabukada. Yo watu wakatike, watu wakatike, this kabukada, kabukadis, kabukada, kabukadis, kabukada. Yo watu wakatike, watu wakatike, this.
Kila wakati ka
98.4 Capital FM.
Paka tendeme chomeka amp. I can't stand this on my chant. Zime kusha fashion ni kama nyele za punk. Kuruka ruka ni kama mume ngara pump. Badilisha jina ya camp na kuwa camp.
Kabuka
ini camp kibumbu kapia kwa dina mademu na matumbo katbele. Leo ni leo hiyo ni kwele. Daliva sisha huyo leni na kuwa nele. Sele nini kama kina mili vanili. Wawili wana piga piga tuuma kelele. Da kushika kibare paka uface pandeile. Wewe tazama mbele. Minta fuga nyele ili kuchanuka. Kisha minta kupa kitu sika hi. Kapu 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 kapu
kapu kapu kapu kapu kapu kapu kapu. Yo watu wakatike, watu wakatike, this kabukada, kabukadis, kabukada, kabukadis, kabukadis, kabukadis. Yo watu wakatike,
aloba, aloba.
Tuko kwenye dansi, nani ya umati.
DJ Schwarz on 98.4, Capital FM.
Yeah, ha, mandugu dizi.
Yeah, yeah, yeah,
Calvo. DJ Schwarz, exactly what the aloba, doctor aloba. Ordered.
Mtaa ametila na pindo na wasejo. Rugged and real. Ukimwona ni kau menyeshewa. Vumbi dust ni ice umepewa. Huyu manzi ni manzi amenibamba. Mejipodoa podoa joe amejipamba. Nimepaki macho ni ka hotel Rwanda. Amenicheki na damu ikaganda. Sema sasa bana, what you wanna do now? So you come to hanya you and my crew. Kama kawaida, mabia mawaida. Kila kitu mina we, tunasawazisha. Mini zama mwingine maparizo. Mabia madem na do kwa garizo. Me and you baby, we be hotter than cold red. Kwa studio, kwa die na hata pia kwa bed.
Tuko kwenye dansi, nani ya umati. Nuno katikati, twende kwenye dansi. Tuko kwenye dansi, nani ya umati. Nuno katikati, twende
mdogo anajibeba. Shika, shika simu akalenga. Kuna joto vile anajileta. Kabichika ras, kabichika ras tembea. Jasho kwa sura panguza. Cheki mira, lipse kama futa. Maze kompe unataka dems kia jogo. Wika kama benzito, sio favo for hire. Story za doni kama le. Simu hauna, cheki TV ya fade. Chushike rodi masa, Durex jama. Upasuliwa huku tukiradwa vitamba. Guo inja na mambo bado. Songa nyuma shangilia ako nazo. Lakini maisha ni kem kem chanuka. 0721 then I kuja. Asira sara.
Tuko kwenye dansi, nani ya umati. Nuno katikati, twende kwenye dansi. Tuko kwenye dansi, nani ya umati. Nuno katikati,
DJ Schwarz on 98.4 Capital FM.
Been like this before. Never put it down like this before. It's feeling good, feeling fine. Looking at you, checking me. Looking like you're liking what you see. What you say? Unami hisi. Nami metoka mbali. Nipishe tafadhali. Niko na mpango. Nataka kufurahia. Wewe, wewe, pale kwenye kona hudhuria.
Kingoma ya mta, mabazi mejaa, mademu wa sawa asala.
Kingoma ya mta, mabazi mejaa, mchali wa sawa asala.
Kukuyo karo na mabese jo.
DJ Schwarz on 98.4 Capital FM.
Spread my wings, it's time to shine. Finally taking all that's mine. I'm feeling good, feeling right. I packed my bags, it was time to go. Many were the times I felt unsure. Hey, nani merudi, nani. nimetoka mbali, nipishe tafadhali. Ulala, leo ninataka kuparty. Manicure, pedicure, chini mini skati.
Kini goma ya mta, mafazi mejaa, mademu wa sawa asasala.
Kini goma ya mta, mafazi mejaa, mchani wa sawa asasala.
Get any better than this? DJ Schwartz.
Time when you chat and boo, I'm thinking you got a fridge at the yard in the chapa boo. He beat pangu ni famu ni chacha fua rafiki utakatika je. Ha! Onge la track ni chapewa sana pima muziki. Big boss the pig to collab on a nick. Ni marangapi ni tawapa muktasara inaosema kolo ni mfalme king wazara. Ya samti oka asha ni papit moja. Kazi yangu hapa ni kuleta vioja. Na kupo tu chacha mingi ni nuksa. Wanipendi duya doba sinadhani ni looks. Juu skill yangu ya rap ni kama last name ya jua. Kali tumekuja tuku party. Dem shika chali, chali shika dem. Chini kwa chini cheza mziki kem kem.
Hini goma ya mta, mabazi mejaa, mademu sawa hasala.
Hini goma ya mta, mabazi mejaa, machali sawa hasala.
Kukunyo wero na mabese jo.
Girls and maganji kwa wingu jo. Throw your hands up,
mikono.
Hands up,
mikono.
Hands up, hands up, hands up, mikono.
Hini goma ya mta, mabazi mejaa, mademu sawa hasala.
Hini goma ya mta, mabazi mejaa, machali sawa hasala.
DJ Schwartz, exactly what the doctor ordered.